Naomba baraka kwenyu, niondoke mimi. Dada, brother man, ebu someni kwa biti, ndio mje mjini hapa. Hapa nyumbani, sisi sio matajiri, ila tunayo akili chochote. Unachohitaji, ukikifanyia kazi, yeye atakibariki. Ila wewe, usisahau kuomba. Na kila unapoomba niombe, nikuombe, kwani maombi yangu pekee hayawezi. Niombe, nikuombe, kwani maombi yangu pekee hayawezi. My now, every day on the future, bam 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 bam.
Ndiye ajuaye, ndiye apangaye, jana, leo, kesho.
Kwani maombi yangu pekee hayawezi.